Jaimu, onas, jaimu, hakunipiga, andikia message the next day kuniambia venye anafeel, juu nilinitafuta paka namba yake ndio nimwambie aende police station, a report just in case ako na any injuries, insurance itamlipa, itamu, sikupata, if you out there and you remember that day, hii imeisha, insurance ishatengeneza gari yangu na sasa hii inaendelea na life, yeah, okay, but hiyo ni hiyo German machine, jiona sawa kitu.
Gari ingine ilinini kona kona kuja at what speed?
Alikuwa sijui hata kwa speed gani, lakini aliroll mara nne maze. Nilikuwa nakumbuka hiyo gari kiroll tu nikisema tu fuck maze.
Kuzina kunga nini vile umesema juu last year kuwa like a very big year for you. Tuko tunahavyo conversation na Ian. Alafu tuko tunahavyo tuko tunaulizana who's the biggest East African artist size? Tukasema jina Diamond lazima ikama up. But ikisha kuja, kutakuwa na argument. Is it BN or Diamond? Nga tuki have your conversation. Because, like last
how
year,
do measure,
I don't know.
How do you measure who's big?
Zizi, nakuambia.
I think Diamond is the biggest though. I think Diamond is big. Me, I love Diamond. Mm-hmm. I think the things he's done and the things he's built are phenomenal. But how do you measure big?
Mm-hmm. All I can say, you are the top.
I hate the being on the top conversation.
Yeah.
It makes me uncomfortable. Maybe me nimse tu mengine.
Yeah.
I stay kujali about hiyo kitu sana.
Mm-hmm.
More than vye hii message natuma ina impact wase.
Mm-hmm.
Na vye tu naweza fika on a global level.
Yeah.
Ime nichanganya pia sana, how do I write my music? Naandike ngoma za Kiswahili? Ama naandike ngoma za English?
Oh, yeah.
Oh, okay.
Unajua, like, kujaribu to get to the world because you want to get to the world but you want to be understood. Nikija kwa studios, I'm an amazing writer in English. I can do that.
Yeah.
But maze juzi ele niko studio maze naimba Kiswahili maze watu hapo wamestage. What are you saying? What are you saying? Oh my god. Oh my god, unajua?
Because it sounds dope.
No, I realize okay, hii Kiswahili
yeah.
haijaipata global sonics.
Yeah.
Ndio sababu South Africans wanaimba nika awimbi anything English lakini wana fika world stage.
Yeah.
So Kiswahili music lazima ipate global sonics.
Na kucheki nini vile mse kama wewe vile ulicheki Mwaki ikienda hivyo, how was the feeling? Of course
na mazee nasikia poa for whole day. Mazee sijai meet by the way.
Yeah, oh okay.
But mazee yani nilikuwa like finally one of us. Kwenye mimi nimefika sign my life, I just want to see one of us make it to that level. It could be me, it could be somebody else, I don't give two shits.
Yeah.
But I know one of us has to. And it's not for, it's for the future of where our, for the industry of our kids. Yeah.
Oh, okay. Kwanza ni wacha wacha ni.
Kwanza ile yenye na wish ifanyike sana. Na wish song moja ya Gengeton ikuwe worldwide. Ndio wa maumbo hii town wanyamaze. Hao watu washinga mwongee, oh Gengeton, you know it's not corporate, it's not this, it's not. Maumbo nyinyi wote nawaambia saa hii. Siku moja song ya Gengeton kama taki taki rumba pa 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 itashika worldwide. Sijui mtajificha wapi.
Yeah.
Sijui mtajificha wapi.
Cuz I think hiyo una feel hiyo ujingo kutoka wapi? Kenya tunapenda tu ku criticize.
Si kila mtu ni critique tu. Kila mtu akona comment. Kila mtu lakini hizo ngoma za Gengeton zikikuja kwa club buna dance because they are your authentic selves. Hapo tu ndo msamaha nataka kuweka wasanii chini sijimwa. Mimi sipendangi hizo vitu. Mimi nakwambia Gengeton ile siku msanii ngoma moja tu ya Gengeton ama Abaton au Toi.
Yeah.
Itaenda worldwide. Na huo msanii aende na aende. Kama majimbo.
Yeah.
Mtamonyanga huko kwa periphery.
Kusulikulisha majimbo moto wa Kenya.
Chana watu.
So inini yo nini element yetu ya kujifight ifo na inatoka wapi? Because
sasa ni self hate tu niliambiwa na Jeff Kwenange is self hate. Tall poppy syndrome. Poppies. Unajua poppies ni flowers flani. Zinyezumik.
Heroine ama?
Eh.
Okay.
Poppies zenye zote zu grow to the same level. Moja ki grow kuliko hizo zingine. Hizi zenye ziko around zina deprive of nutrients.
Yeah, oh.
Inakufa. Ndio ikwe cut down to size, kila mtu lazima kuwe the same size. Tall poppy syndrome. Hiyo ndo tuko nayo, ni global phenomenon.
Yeah,
iko everywhere though. Lakini ni venye una experience heavily on your in your environment. Hata msanii wa Nigeria atalia tu, msanii wa America atalia tu.
Yeah, yeah. Oh, naona kwa gamtua kustudy nature because that's an interesting thing. Siko najua. Kuna najua kuna plants do hivyo. Basi siko najua poppies waga hivyo.
Poppies waga hivyo. I mean, who study to everything? Me anyway, I can get knowledge I get. Mimi student for life.
Yeah. Na nini kwanza ukiwa pia kwa hiyo flight huko na ile feeling ya I just saved myself half an M. Cuz ka wife angekwambia zitu singie, we have to fly. Si hapo ungetumia extra half an M hapo.
Ningetumia kama tuseme so mbili na chuani.
Fonyi wawili.
Kisa singebidi tu kama tungedu. Unataka kupata na msanii wako favorite mekana economy utaki.
Okay, kwangu personally
kuna vitu zingine kama mimi sema kwa level sasa siwezi fanya. Kama kwenda super. Siwezi enda super sasa hii.
Yeah, yeah, sasa
nafanya nini? Sasa nasi ati.
Si kuridhika.
Sasa hiyo zote nisumbua. Ama wasota ni hapana ni juu au hutaki kuona bana boy akibite issue. Hujisikii?
Issue.
Unacheki.
Nataka ati kuishi na the mystery. Does he have an asshole?
Mzee. Eh, hutaki kuona Michael Jackson akibai unajua? Hazingine nimetoka studio wife yangu ananipigia na mzee bia anakuwa tishu kwa keja. Sio kama na tishu. Anambia zi. Later bidu cheze vingine mzee. Just jenanga super.
Yeah.
Kwanza kujaza trolley na tissue
mahanga iko.
Zi.
Yeah. Afita course. I think pia ita course commotion nyingine ula
vitaji. Si commotion pia ni tu in the tasks kama in a day your mind can only do can only make 200 decisions. 200 ni si mingi.
Yeah.
Ndio hiyo moja imeenda bro. So in a day when you have 200 decisions to make, it would be the 80, 15, and 5 rule. 80% of the things you have to do don't move the world. They don't do anything.
Yeah.
You just... In lembo na mento wangu actually use the kulanae dina. 80% of the things unafanyanga azipelekangi the world mbele. Kwa mwakosei kwa vyombo hapa, ausaidi dunia in any way.
Yeah.
Jikoni yako ni safi. Mtu mwingine akiosha, aijalishi. Bora vyombo zi. Ukiamua, hiyo ni kwa the 80% of things you should not be doing.
Yeah.
15% ni zile unafanyanga because, mazee, okay, acha niende hii baby shower juu ya wife.
Yeah.
Unajua, acha niende, mother ameniambia, alusa kuna harambe, lazima ukuje hii harambe, please wakuone. Acha niende hii harambe juu ya mother. Ni wedding ya kazini yako, ukihata, utakuwa umetu, hii family itaku, sawa.
Yeah.
5%. The things that actually make sense in your life and give you profit. Zinakuwa kidogo sana. And people don't know how to balance those things. Unapatona, kwa hizo ma 80%, unafanya mingi. Na ufai kwa huko, unafakua kifocus on the 5% of things you do that give you. Mimi sayi in my life, nafakua nikifanya rehearsal, studio, dance practice, gym. Kama Eliud Kipchoge ya mkangi ya subuhi anaenda run business yote ingine.
Ama kutodoe M-Pesa.
Ala, atinina kutodoe kwa M-Pesa, sijini nafani. Iyo vii. Eliud Kipchoge ni by the time atoke kambi, ati umemleta hapa event hapa Nairobi, umepatna karibu $100,000.
Yeah.
Because your time is expensive. So when you focus on the 5%, that's how you experience growth. And you have enough to cater to the 80%, you can pay people to do that. You can pay a driver to drive you around. Because even when you're on the road and you're... The road, leo mbona sija kama, nime kama late, you deri wangu wakuja.
Yeah.
So niko like, mazee, lazima ni drive. Okay. Nafunanga ku drive ikiwa task.
Oh, okay. Yeah, siko na nini?
So, focus on the 5%. That's what I'm saying.
Okay, that makes sense. Na hii time ni hii accidentally havigi ilikuwa ni wewe ulikuwa na drive ama ni
ilikuwa ni mimi nilikuwa na drive ilikuwa usiku fulani natoka Access Millionaire na maniga wangu mlikuwa birthday msee hapo tukasema acha tuende tuna stripper. Sasa tukirudi hiyo siku nilikuwa kwa jani ya kutafuta six pack before soul fest nilikuwa natafuta six pack.
Yeah.
So sikuwa nakunywa tei because alcohol ilikuwa na sugar mob. Nikirudi home kuna place move kwa junction fulani na kuna lights. So mimi naenda ku light ni green naenda ku cross. Msia katoka hiyo side nyingine. Hata hajaangalia kama light ni green ama ni red. Ameniingia tu. Mzee naangalia hivi naona gari ina overturn.
Yao mzee.
Mzee yao mzee nikajua tu wow. Nimeua mzee hapa sahi. Sahi ni mimi mzee.
Of course mistake iko yako.
Nimeshuka gari mzee wasawandudi washanijali. Ilikuwa 3 a.m. by the way. Wasawandudi washakuja hapo. Wewe hey, mazee, nimwambia tulieni tulieni. Mimi nimeangalia hivi wako sawa. Fungua dirisha. Toa watu kwa gari upside down wako fiti. Alikuwa Uber afa birthday fulani. Ude makaka chini hapo kwa pavement. Alikuwa na some trauma because gari imetan man.
Yeah.
Sasa ni mimi na jamaa tuanze ku argue. Wewe umeruka taa. Waya sijaruka taa. Wewe kwenda huko wende umeruka. Lights sha change. Kuna kamera hapo. Mazi kuna nduzi wanakwanga hapo hivyo mazi walikuwa wameona akasema ni yeye ameruka taa mazi. Makarao akakaa mtu kaenda stay nje. So makarao of course wamechukua statements kwa kila mtu hapo nini nini. Breakdown nimevuta gari. Gari yangu tu imeharibika tu body lakini kila kitu ndani iko intact. Lights tu moja actually. Kufika stay nje tunaambiwa tupulize alcohol. Na pulizo alko blu niko 0.0. Iyo kijamaa ki
so Uber.
Ako sijui 0.8 sijui nini amekuwa kikunywa tu.
Yeah.
Wewe unakosa kujua ndio upande Uber na wewe msio anakubeba amelewa.
Oh shit.
Wewe msio wa taxi hapo zacha niseme Uber ni kampuni ya mtu. Wewe msio wa taxi akakuwa intoxicated. So hiyo ndio liko zio accident.
No, by time Udem yuko hapo.
Udem sijakwambia. Tumeka hapo bado tuna akiwe demo ni toba ingine akaenda. Sijai muona, sijai muona. Hakunipiga, andikia message the next day kuniambia bwana feel. Juu nilitafuta paka namba yake. Ndio nimwambia aende police station a report just in case akona any
injuries.
Yeah. Insurance itamlipa. Sikupata.
If you're out there and you remember that day.
Hii imeisha. Insurance ishatengeneza gari yangu na sasa hivi naendelea na life.
Yeah, okay. Eh, but hiyo ni hiyo German machine. Jo nasema kitu gari nyingine ile nini? Kwani alikuwa anakuja at what speed?
Alikuwa sijui hata alikuwa speed gani lakini aliroll mara 4 mazee. Nilikuwa nakumbuka hiyo gari kiroll tu nikisema tu fuck mazee.
Na ilikuwa wapi?
Ngong Road.
Ngong Road. Oh, damn, because sijukani una kwa gani mentality ile muogopa highways kushinda Nairobi. Mufi like within Nairobi tuko safe. Nikiingia kwa highway ndio nakuwa gana attention.
Mimi Nairobi mimi nakopanga other drivers. Wewe unaweza kuwa uko sober, uko fiti, unafanya mambo yako tu vizuri, uko kwa lane yako. Mtu mwingine mwenye alilipia license driving school au kwenda driving school anafanya tu visanga kwa barabara. Mathri inaendeshwa venye inataka. Msiwanduthi anaingia venye anataka. Ilifika point sasa nikasema acha nikuwe na dere because of vitu kama hizo. Because there's too much at stake so in my mental health. Nilikuwa nimekuwa mse wa road rage. Bwana hata ujinga. Unajua? Of course si ati nafungua dirisha
kwa nyumba
lakini in the car na fume. So nikasema mwenyewe your task.
Tusikize tu ngoma kwa gari.
Nisikize ngoma kwa gari niingie Instagram, niingie TikTok. Kama 3.
Oh okay. Okay.
Yani could you drive crazy?
Oh, okay. Yeah, so nini tukimalizia kuna nini so Alusa why are you topless? Yule samani kitu mother alikuwa anakuambia. Majuzi mother ameka performance. Hiyo nini ilikuaje?
Ilikuwa so emotional for me. Wife yangu alini surprise.
Oh, oh okay.
Alienda kama ujabu dangu amekuwa msiki mzee huko.
Pole.
Iza.
Biko ngori sana mzee. Healthcare in this country is trash. Especially for our old people because our old people are the people who need healthcare the most. Yet there is no insurance cover that covers old people. And NHIF doesn't cover them fully. They just pay for maybe their bed. You know, or a portion of their whatever.
Total cost,
Of their medical cost. And that is just utter bullshit. The Minister of Health, kwa unawachi kitu. Angalia other economies. At the least, tuweki hata mtu above 65. Asikuwa nalipa healthcare.
Yeah.
Above 65. Wacha sisi wengine basi to work hard. Alafu maybe in subsequent years, tutashukisha yo nani pole pole. Yo kuota pole pole until we have a Kenya where we have universal healthcare for everybody. I believe it's possible. If we can build a house for this runner in one day, we can build a hospital in a year.
Yeah.
You know?
Yeah.
Because mazee yani, budangu tumestruggle na yeye amefanya multiple operations, ile insurance mumlipia imerun, mimi nimeanza kulipa bills mimi mwenyewe.
Yeah.
Na ni budangu ndio ni black tax. Lakini hiyo ndio nalipia budangu bills nikiinvest kwa career yangu. Hiyo ni more money for marketing.
Yeah.
Hiyo ni another music video.
You know,
ina work against me in many ways. Na si shida yangu na si shida yake because yeye ni mzee anazeeka. Lakini pia mimi si shida yangu because mazemi nafakuwa na hiyo ni shida ya serikali.
Oh okay. So ni buda.
So madhangu amekuwa kichunga budangu the whole time. ajakam Kenya Nairobi for kama 8 months na madhangu ni dem anapenda madhangu alikuwa anaishi London so
yeah
ana enjoy city life kidogo so mazee dem yangu akamleta akamtengeneza makucha akamtengeneza nywele akam bring concert ni concert pia yani afurahi tu
yeah was
emotional sana kwangu sikuwa nimeona pia mi for a while
okay
juu tangu nitoke Europe tour ni nyingine get easy soul fest sikuwa pia nimeenda ucha for a minute
hawezi rusha tu your mother alikuwa anaishi London na uendelee tu hivyo mother alikuwa ga London
wali mapenzi yangu walikuwa naishi huko lakini walirudi many years ago kama maybe 15 20 13 10
okay walikuwa menda gazia
job tu after your time tulisotanga mazee nini waka hustle tu hizi easy hustle tu za kwenda majuu akaenda majuu akapata job za kuwashikilia huko nini akapiga tu mboka time ya kurudi kafika karudi
Okay. Na buda ni health ni history gani ni cancer ni
mzee tu. Ni mzee. Hii mwili uchapa.
Yeah, najua.
Mzeeka tu na hope lakini at least haijaenda hizo sides za cancer. Because cancer inatuko sudo lakini at the end of the day tutaishi kwani nini?
Okay.
I'm so happy though that my dad has me to lean on, you know.
Yeah.
Kuna sawana hiyo crutch. Kuna sawana huo mtu mwenye anaweza washikilia. Sasa msiafanye nini?
Yeah. Which is like the majority.
Zusheni sana by the way. Jumla lipa taxes. Hizo ma taxes zenyu zinafaa kusupport your education and your healthcare. Those two things, countries that are serious don't joke around with those two things.
Alafu kwanza, talking of money, kuna hii story, kuna video fulani ulipostigi. Ukisema ati watu wanafaa kufungua ma offshore. Alafu niko hapo nikifikiria kufungua offshore si ni hard, budat. Yoki tu ndio hizi vile ulifanya ika sound cuz ulifanya mpaka
karibu kudungia ya turaru hiyo time nilikuwa na bonga raru watu walichukua hiyo kitu serious mazeni kaanza kutrend kwa Twitter paka tu yoki are wana lakini hakuna msifungu lipeni tax hiyo ndio nasema lipeni tu tax sitaki watu wani quote out of context
yeah najua hiyo but
hii nyingine nitakwambia off camera
yeah okay cuz
these are ready for the lesson
These are the things to watu wana need kujua cause of course I think one of the things ile watu wana need kwenye ni history ya MMF like I feel like that such ni kitu kilana about
MMF,
it
MMF si kitu lazima ufikirie sana kuna mtu alishafikiria for on your behalf kuna treasury bills T bills hizo ma T bills pia ni poa sana
yeah
zinakuwa na good interest rates kuna tu buying hard dollars kwa hiyo watu wali buy dollars kazi kwa 120 saa hii wanasikia fit
yeah
kwa sababu yeye anaenda ku double
yeah ile time ilifika kwa 160
kazi kwa so so kuna vitu vingi za kufanyia pesa alafu pesa imejaa kwa hii dunia ni energy tu unafaa tu move around because that you don't have all the money you have on your hands right now
yeah
it's somewhere you know so use your energy to get it and to move it around yeah
oh any msay una believe in hiyo your story ya energy because no naga watu wakisema at it starts with your mind state you have to
like a state of mind
you have to picture yourself so ulikuwa unajipicture hii time ya ronga did you ever picture yourself like mkiona the level that umefika
hata nilijipicture mbali zaidi in some ways bado sijafika kwenye bien wa ronga alikuwa nataka nifike always tu nimekuwa nikijipicture kama msemo mwenye anaenda mbali najua mimi najua inaweza take longer than wase wengine wanaweza kuchukua lift mimi nichukue stairs lakini hiyo top floor tutafika sisi wote
okay so the European tour in happen in March
mazee get your tickets okay London nisha sell out pia Sweden nime sell out na Denmark nime sell out pia France imesonga Yeah, you know, ni blessings mazik sema tu kweli tulitoa hizo places na Sauti Soul last year. So sasa inaenda ku build touring yangu from scratch. So what is even is na place hizo Sauti Soul ilipiga hizo venues karibu 2-3 years ago. So naenda mimi ni bien unajua bien ni msanii upcoming. So bien anafanya vitu kidogo. Bien msanii ameanza fresh.
Na inakuwa gaje si watu wakikuja hivyo wana expect at least tutachapa kitu yote ya Sauti Soul new duage
si lazima nipige ngoma za Sauti Soul hapo si mimi niliziandika si ngoma zangu ukienda kuona Beyonce si lazima kuimbia Destiny's Child
that's what I was thinking
lazima like, niimbe ma Sauti Soul hapo ndani I have too many good songs with those guys not to sing them and then how else do we keep those songs alive how else do we keep guys streaming those songs ni ngoma lazima ifanye activation
alafu any memorable like concerts ile maybe kitumbaya ile happeningi jua litwambia galienda ga India kahara kapelekwa hosi
alipo sugar cane juice
alipo sugar cane juice the infamous naitangwa ni Delhi Belly ni Delhi Belly lazima uhare jo atel eh limpata chal kwa jua na date
ni ngori maze
but alihara after concert alikuwa shadu concert
so ile piga show
ile amepiga show leo then kesho msaka kambia tupige round India akapata juo fulani akaya tilikuwa tamu
Tajaitas kitu bada
hii. Yeah, but sasa bada hii, nitongo ati Daily Belly.
Mazi, misi jekwa na bad experiences kwa concert. Labda tu zile, umenda show mahali, kitambo lakini, zile mapromoter drama. Kini nilisha pita hizo days kwa karia yangu. Sasa niko na structures in my life. Before ata promoter akwe mshifti, nilisha mwonea from a mile off. Unajua nikisha kutumia tu technical rider yangu na hospitality rider yangu na vitu kama hizo nione already una kwa wishi woshi sikuji unanisumbua staki headache
The last time kitu kayo happen ile ujaishia concert
sikumbuki
osai sikuzi watu wana they put respect on the name
mazi sikumbuki mara mwisho kitu kayo ilinifanyikia na sasa haifanyiki nafanyika sana
najua hizo tu hizo happen
na fast kumoja niandikia book on the African promoter mapromoter wa Afrika wamenyesha mambo hii town na hii dunia.
But wa Kenya sasa hizi tunafikiria tume grow ama Kenya tuja grow. At least wale wana kucall cause so ndio kuna promoter ata call upcoming.
Kenya sasa hivi venye na feel kama hii mwaka sisikii kama nitafanya show ya mtu hii country. Ukiniona kwa stage napiga show ati wewe ni show ya mse. Ujue niko do niko ganji yani nimelipwa. Because after Sauti Sol kufanya Soul Fest. Ticket sales zilikuwa karibu 70 mic. Yep. Actually 70 mic plus. 70 something. Alafu another merchandise. Another like 10 something. Sponsorships. Inafika hata so sasa. Sasa nata nilipa yo pesa. Hata ukisema okay sawa BN you're not worth 100 million because that's Sauti Sol. That's not you. I am a quarter of Sauti Sol. That's 25. Okay, sema basi, you won't sing Sauti Sol songs, you're still a nini. Utanilipa $100,000, utanilipa how much money?
Yeah.
Unajua? So we move fanya two shows, and wanafanya two shows angu. Quality assured, I'm in control of everything, I'm in control of the ticketing, I'm in control of the bar. If you look at Soul Fest, it's my economy, man. I'm on stage, Manhattan is the bar. You know? And the match is mine. Everything is mine. I'm building a whole economy around myself.
Yeah, okay.
That doesn't depend on other people to call me for shows. I was getting sponsorship money on the day of Soul Fest. Yani people who waited. Now ongesha simu to sponsor. Aya basi. Sikia Soul Fest venye kuna hiyo buzz ndo mzana kuja na do.
Sio time do imeenda juu pia.
Ijalishi kama imeenda juu ama ijaenda juu hautapata value.
Yeah, hautapata value. Yeah, cuz ita time yote ungekuwa kwa posters. Ita yote
ungekuwa kwa posters, tungekuwa tuna market na wewe, tungekuwa tunafanya vitu, yani unajua. So pia yani hiyo corporate culture ya kuwa unsure. Bado walinipia dona niko thankful. This year ningependa tuanze mapema because tusha prove concept time and time again. This Soul Fest always it sell out. Hata kama the one time experience haikuwa poa.
Yeah.
It sell out bado. So are we going to get people is not even in the equation somewhere.
Yeah.
Sai tulieka tu hiyo nini juzi announcement ya 2024 na out of the announcement alone kuna wase 3000 wame RSVP. Immediately wako ready kulipia. Hata wajui nani ndo msanii. Kuonyesha watu wajali hata nani ndo msanii, ni experience watu wanakamia, ucheki.
Okay. Na nini cause hiyo nanga tulifanya geo calculation after mchape ile show ya ya 25k because ilikuwa 20 alafu 25 at the gate yes
ilikuwa 20k alafu hiyo ili sell out too fast na ilikuwa 500 people only
yeah
alafu manze si of course lazima to cash out manze nini opportunity wasoko willing kulipa 25k so how much further can we stretch that because we also giving guys dinners and stuff
yeah
so food supplier wetu ilikuwa kani tukamwanga na kani wakasema sawa tuongeze namba so tuongezewe namba by another 500 lakini sasa wamekuja new wamekuja walipe
25 tulikuwa watu tao
na pia hao waka kulikuwa na demand for more 25k tickets sasa ningefanya second night ningefanya unajua tu ile yani kupespia market which is a supply and demand.
Yeah. Yeah, okay. Okay. So you see going forward is also like annual ama mtaka sikuaje.
Hiyo VIP show. It depend na the different models each year ina take as a festival. Last year tulifanya two nights.
Yeah.
Na moja ilikuwa VIP, ingine regular. So tukuna crowd ya VIP, nye lazima tuendele kunourish. So we are going to work on that as well. Kumake sure that, wanapata msania. Hata kaa show ya VIP, neza kwa different na ya regular.
Yeah.
Unajua? Lakini yasa wa VIP, wapate offering yao.
So nini, hii of course, kuna the European tour, the American tour.
Yeah, my American tour ni June, July, August.
Oh, okay.
Na American tour nafanya na Saimu, mtu wangu, na sunamezea.
Yeah, oh, okay.
So hizo dates Savara nafanya, ndazifanya again in June, July, August. I think 14 dates in America. Niko na pia Australia hapo katikati.
Oh, okay.
Five stops. Niko na Rwanda, niko na Eugene nimefanya juzi, niko na TZ, two city, Arusha na Da. Niko na Niger inapangwa sai.
Oh, okay.
Na move tu zingine zina come. Najaribu ku move away from bookings za kupigiwa simu. Asiniaje, are you free on? Are you free on? I want anytime somebody sees me on stage, ikuwe a paying audience.
Yeah.
Na niku in control. Hizi ndo tour dates za Sauti Sol. Hapa ndo mtaona Sauti Sol. Mtu ana Sauti Sol place yote nyingine. Mkiona Sauti Sol place nyingine mjue
do
kitita.
Kitita.
Mkiona BN place nyingine.
Kitita.
Kitita. Hapo kuna ganji.
Kititi.
Beyonce anaenda on tour. Alafu Waarabu wanamuita for one show. Ana charge $24 million juzi. So hivyo ndo usanii iko. Unataka ni oh, ni kama nipige show if you want to get Ed Sheeran on a random night.
Yeah.
It's $2 million.
Oh.
It's expensive because he's on tour.
Ni za random.
And he's making money on tour too, you know. Like, it's not a team, man. So like those are wasanii napenda usanii because pia kuna quiet money yenye big nduru.
Na size si ime grow kabisa.
Na grow too with time. Mimi nilikuwa na iba Nameless, sikuwa naona Nameless. Na hiyo time Nameless hata hana hata hit inacheza kwa radio nini. Lakini Nameless hakuna weekend nilio na Nameless kwa nyumba. Ako busy always. Wahu wako busy always. Na ni mashow zenye nyinyi amsikii.
Yeah, najua hiyo nini. Alafu kwanza nini, talking of, hii ukisema mlikuwa neighbors na Nameless ni pale Ronga, ile keja ya Budako.
Si Ronga, hiyo ni kiishi ubabini hapa hivi la viba.
Okay. Ile keja
Hollywood.
Keja Buda ilisha.
Kiishi Hollywood. Keja Budangu sasa ni nursery school, iko hapo hivyo tumeirentisha ni nursery school.
Okay, kusio, that's interesting. But sasa, ilikamika fika ile level mko mnataka, of course.
Sasa, aje, ilijengua kwa shida yo keja, tu kujenga na dreams and aspirations, tulijenga tu tukitafuta shelter. So it's a very basic house. Yakini na hold a lot of memories. Ataka see the happiest memories.
Yeah.
Actually, your time as a family, tulikuwa tunapitia the worst. Tulikuwa na madeni za majirani, tulikuwa na madeni za viosk, tulikuwa na mashida mob. Lakini kuna peace ingine tulikuwa nayo tu hapo kwetu. Ilibamba Budangu akuwa anaweza kuwa akuwa anaweza lewa because akuwa na do. Tulikuwa na come home mapema. Anatupigia story, tulikuwa na steamer, tulikuwa na TV. Tulijuana.
But they are interesting because mi Buda na kunga nini limpush to alcoholism. Wako nasema ilimpush out.
Haikumpush out per se because the moment alipata ganja tena alirudi. Alikata maji tena tu lakini but hiyo moment tu yani ilimhumble.
But yeye kuwa like wale dependent on aku alcoholic.
Hey Budangu amekuwa na moments. Relationship yangu na pombe iko governed na vile venye nimeona kimanifest kwa life ya Budangu. Unajua kuna vitu zingine nimeona kidu. Budangu anafaa kuwa msi una learn from.
Yeah.
Because we ni yeye tu. Mi Budangu akikaa hapa for 10 minutes anze kuongea utajua tu shit huu ni Buda BN. Mi si ni the same person, unajua. So kuna vitu kuna relationship amekuwa nayo na alcohol hapo yenye imekuwa tumultuous. Na imeni teach a lot about to mimi niko na bar lakini sikatangi maji hata hivyo. Imagine na hapo nipige maji moja maji mbili lakini ile tu muende hapo na si rangi.
Kwa sababu naambia guys the fact sikunywagi pia juu the same. the fact that Buddha kwa sasa Buddha alikuwa alcoholic unajua ule Mase. Ule like akikosa bia anaendea changa
kuna hizo pia hizo na alcoholic in a creating heavy moments kwa families maze drugs in general ni ngori sana kwa families kwa na family member mwenye kwa drugs hata kanyi ni wadosi aje itaonyima happiness
na as a group kuna muna kwa gana rule kama hiyo like you cannot do this before the show you cannot do this after
tuna kila msisa utisultu wanaishi mumboka mazi watu ametoka Polycarp ni wakari Obangi South Delvo ni wa Salem chibana likuwa msia watu uko tena sijui umo ukiangalia kwenye tumetoka ituruhusu tuchemshe kwa biz mazi I think you know my biggest motivator na everybody in the band hakuna msia na kuangana ile alcoholism before show lakini situko na ritual suku nywa shot suku nywa champagne kidogo unajua ni tu ile ujiloose because ukienda kwa stage unaenda kujiloose unaenda kwa chill lazima kuumejachilia ndio hiyo energy and
kitu
ile nini ya Jay alikuwa anasema gati you have to be ama you say you have to be nervous before the show the minute you lose the nervousness it means you don't want to do your best una believe the same
eh mimi nakuwa nervous as hell namuelewa kabisa lakini in the show itself.
Yeah.
Juzi nilipiga show UG. Sorry. Juzi nilipiga show UG. Mimi nimetoka show si feel nikaa nimekill.
Yeah.
Mazee wife yangu anakaa ananiambia mazee that babe that show was amazing man just like you perform new songs in a new set na kwa kana tu energy zake zenye bado sijaelewa poa. Hizi ma songs ziko na energy zao tu. So nikianza kuperform mada show nilikuwa najishuku nimeperform poa nimetesa ama imekuaje? Lakini venye nikaangalia videos, watu wamebambika hapo ndani kinyama. Okay, nimeua na need to fix vitu internal ndio ni feel ni kama nimeua. Ni mimi na kujifix. So kuna moments ya feel ni kama nimeua show. Kuna moments yenye sijakata maji na mostly kama sijakata maji ndio na feeling sijaua show.
Yeah, kuzikuwa more self conscious.
Sisi lazima nikunywe ndio nipige show. Lakini nikipiga tu kama ka short hivi tu. Ama nichome kangoa hapo tu backstage. Nikipanda the music to my spirits naingia kwa hiyo realm bio
sex and marijuana
ndio hizo sasa
ilikuwa ni dope sana so Buddha Josie tumeshukuru tumekuwa tukilook forward to hii siku
asante mzee so much invite, man mimi na the podcast namwambia mgrow na muendelee
thank you unajua tulikuwa na wewe ni 253 episodes ago ilikuwa kwa episode 23 so even the fact that tulichukua call yetu pia lazima ni say thank you unajua kuna kuga na watu
nimekumbuka podcast before
ukumbuke nilikupigia simu
nilifanya on phone
tulifanya on phone 53 episodes ago still uli pick up call so I appreciate that
pick up call yako mazee wewe ni msem deadly mazee unafanya vitu mob sana legendary kwa hii industry yetu umeipeleka to different heights umejitolea kwa hii game for years.
Yeah, but unajua kuna kugana zile pia lazima. Wewe kunapata gawa sawa kwa like, hey, Buddha jo.
Lakini yeah, mazi, always please kill him to the same time.
Okay. So, imekuwa ni?
276.
Yeah. So, imekuwa ni episode 276 kama kawaida. Like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Tukimalizia 276, tukisema, ekonene.
Ekonene.
Yeah.